Benny Bright Studio.
Nukuseu vyanzia, kinilenda ta aku na kibuta ya. ya so vianzia
Nukuse uvianzia
Kwa kue
Nukuse uvianzia
Mama ukuia
Nuke makie mwendo Nukuse uvianzia
Eka kuia mama
Nukuse uvianzia
Ukila utisuke